Onani chitunzi cha kumi chisanu ndi chinayi. Anthu awiri mnyumba ya Mulungu. Luka chapter 18 verse 9 ufika pa 14. Kodi Mulungu amamva madandaulo a munthu aliyense wodza kwa iye mpemphero? Mchitunzi tunzichi tikuona anthu awiri akupemphera mkachisi. Mmodzi ndi wachipembedzo, komanso wodzitukumula. Anadzipempherera iye mwini nati, Mulungu, ndikuyamikani kuti sindiri monga anthu ena onse opamba-pamba, osalungama, achigololo, kapenanso ngati wa msonkhoyo. Mulungu sanakondwe ndi wachipembezo uja, ndi pemphero lake. Munthu winayo anali wa msonkho wonyenga. Anali kubera anthu. Iye anadziwa kuti sanali kukondweretsa Mulungu. Anaguguda pachifuwa chache. Na akhotera mutu pansi kamba kamanyazi. Iye anapemphera kwa Mulungu nati, Mulungu, munichitire ine chifundo munthu wochimwa. Yesu anati, Mulungu anamba mapemphero a munthuyo. Iye Mulungu anamkhululukira machimo ake. Anzanga, Mulungu safuna anthu odzikuza, koma alandira odzichepetsa.